umwami ashimirwe amahirwe tubonye ko turi hano, ariko ni nako buri gihe hari ikintu gikomeye tubazwa cy'inshingano kibiherekeza. Umuntu wese uvuga ubwiriza ijambo ry'Imana muri iki gihe agomba kumenya ibyo azabazwa kuri urya munsi. Mu bisekuru byashize hariho kutamenya ku bintu byinshi, ariko Imana mu buntu bwayo yatanze umucyo. Ni ishyano ku bantu binjiza urwijiji muri uwo mucyo w'Imana, ibintu byose bakabivuga nko mu kindi gihe, nk'ibyo mu kindi gihe, nk'aho Imana itigeze ivuga. Ntabwo bihagije kuvuga ibyo Imana yahishuye, ahubwo nk'uko mwene data Rusi yamaze kubishimangira, ni by'ingenzi kubyumva ubisobanuriwe n'Umwuka Wera. Twese tukigishwa n'Imana, kuba twese tuzigishwa n'Imana no kuba Imana ari uko izagera ku byo ikwiriye ishaka, turi busome mu kanya gatoya ibyanditswe mu gitabo cy'ibimenyetso. Ariko mu rwego rwo kongera ku byavuzwe mu ijambo ritangiza, ndasoma imirongo ibiri yo mu isezerano rishya. Haranditswe muri Matayo igice cya cumi umurongo wa makumyabiri, Matayo igice cya cumi umurongo wa makumyabiri.
L'esprit de votre père qui parle,
kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa so uzabavugisha cyangwa uzaba abavugiramo. Noneho muri Matayo cumi na gatatu, wenda ku murongo cumi na gatandatu, wenda niho wa cumi na karindwi, Matayo cumi na gatatu umurongo wa cumi na karindwi na gatandatu, Matayo cumi na gatatu cumi na gatandatu. Ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Mirongo cumi na karindwi, ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi n'abakiranutsi benshi bifuzaga kureba ibyo mureba ntibabibone, no kumva ibyo mwumva ntibabyumve.
Nous l'avons souvent souligné.
Ni kenshi,
il y a deux générations particulières
dans twabishimangiye hariho ibisekuru bibiri byihariye mu mateka y'agakiza. Igisekuru kimwe cyabayeho mu gihe cyo kuza kwa mbere cy'umwami. Ikindi gisekuru kiriho ubu ngubu mbere yo kugaruka kwa kabiri cyakuza kwa kabiri k'umwami. Ibyo bihe byombi ni iby'ingenzi cyane. Abataramenye mu gihe cyo kuza k'umwami Yesu cya mbere, abataramenye igihe cyo kugendererwa n'Imana, bakanyura iruhande ntibabone iby'Imana yateguye mu ijambo ryayo. Abo kuri bo umwami yaziye ubusa. Gutegereza umwami kose bo ntacyo kwari kubamariye, kuko batamenye ko yaje azanye agakiza. Ni nako bimeze n'uyu munsi. Turamutse tutamenye igihe cyo kugendererwamo n'Imana, kandi tutemeye gushyirwa muri gahunda y'Imana cyo gihe ibiba byose kuri twe babyabereye ho ubusa kandi ibyo siko bikwiriye kumera kuko ibyo Imana ikora byose ibikorera ineza yacu ibikorera ineza y'ubwoko bwayo ibikorera ineza y'itorero ya ryayo kubera itorero ryayo ejo nimugoroba nanone twabonye uburyo Imana yavuze ikomeje cyane ndetse n'uburyo ijambo ryayo iyo risohoye uburyo ryakora kuri umwe n'undi ku wari wese mu gitabo cy'ibimenyetso twasomye uhereye ku rupapuro rwa 324 ndashaka gusoma uwo murongo sishaka gusoma ndashaka gusoma umurongo nyine mushaka kuza kuhasoma nyuma ni
a la page 329
ni ku rupapuro rwa 329 mu gitabo cya kimenyetso 7 abami ba mbere
le roi fit faire deux images de taureaux en or et dit au peuple vous êtes
nuko abami bamaze kujya inama biremera ibishushanyo bisengwa babwira ubwoko bati mwagiye mu Bisirayeli igihe kirekire ngaho dore ngiye Imana yanyu yemwe Bisirayeli Imana yabakuye mu Egiputa ejo nimugora twabisobanuyeho gato nk'uko mwene data Branham yavuze ko ya miryango ibiri ya sengaga ishushanya ariyo ya Dani na Efraimu ntabwo yigeze ivugwa mu byahishuwe igice cya karindwi bacumuye ku itegeko rivuye ku Mana nta muntu ukeneye kuba yatuka Imana igitutsi kigaragara ariko birahagije gusa ko wanyura iruhande rw'ibyo Imana ikora ndetse ubikoze ibyo icyo cyaha azakikorera cyangwa kimugumaho mu isezerano rishya nta n'ubwo ari mu mavanjiri cyangwa mu nzandiko ahubwo mu gitabo cya nyuma cya Bibiliya harimo imburi ikomeye cyane umuntu uti udaha agaciro iyo mburi umunsi umwe icyo cyaha kizamujya ku mutwe utekereza ko Imana ivugira amagambo ubusa kandi iyo avuga atyo hano ni umwami ni uvuga akavuga mu byahishuwe 22 umurongo 18 byahishuwe 22 umurongo 18 ati uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana iza
le frappera des fléaux décrits dans ce livre
Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo mu gice cya 19 ku mirongo 19 mbabare kandi niyagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi Imana iza mu kura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo
cet avertissement
iyi mburi itanzwe ku iherezo ry'igitabo cy'ibyahishuwe mu gihe cy'imyaka 2000 y'itorero nta muntu wigeze ahishurirwa ubwiru bw'Imana ntabwo higeze habaho umwigisha wo mu idini runaka, nta muntu wigeze abaho ngo abwirize yigishe kuri ibi bintu. Bigezweho cyangwa se abantu bavuze ibyo batekereza, ariko ibyo nabyo ntacyo bivuze ku Mana. Ibiyiturukaho nibyo byemerwa. Ibyo twe dutekereza twihimbira mu bitekerezo byacu, byo dusobanura si byo bifite icyo bisobanuye. Igifite icyo kimaze ni igicyaturutse kuri we cyonyine. Aho niho ubwiru buri. Ibiva ibituruka ku Mana byose bigarura ku Mana. Bituruka ku Mana byose bitubohora, bituzitura ku bantu, bikatubohera ku Mana. Bitubohora ku bantu, bikatuboha ku Mana, bikaduha kwishingikiriza Imana yonyine. Ibituruka ku bantu bidutera kwishingikiriza abantu, kugeza aho twatekereza ngo umugisha wacu, guhirwa kwacu gushingiye kuri ibyo. Ibyo nibyo tubona mu idini rinini kurusha ayandi mu isi. Hariya turabizi yuko bavuga ko nta muntu wakizwa, nta muntu wahabwa umugisha adahawe umugisha n'uwo muntu. Ibyo turabizi twese, ariko icyo si kibazo cyacu. Ikibazo cyacu ni mu gihe uwo mwuka umwe winjiye ukagera no mu ntebe zacu, ukagera hagati yacu, maze ugahindura abantu kwishingikiriza ubumenyi runaka cyangwa inyigisho runaka, maze agakiza kabo bakagahakanirwa, bakagashidikanyaho gukizwa kwabo, bakaguhindura ubusa, keretse gusa ngo iyo bemeye inyigisho runaka. N'ubundi buryo bw'uwo mwuka umwe ukorera muri rya torero ryo ku isi yose. Mu by'ukuri afite abakobwa benshi. Twe dushaka kureba mu mitagihe tukavuga ngo dore amadini yose ni amadini akora ibyo ngibyo. Mu nyemerere uyu munsi mbabwire aya magambo kandi nyababwire mu izina ry'Umwami. Amadini ntabwo ari yo kibazo cyawe kandi si yo kibazo cyanjye, ahubwo wa mwuka umwe ukwirakwira hirya no hino kugira ngo uce ibice, kugira ngo wikururire abasimbura no kugira ngo utabure umubiri w'Umwami. Icyo nicyo kibazo cyacu muri iki gihe. Ibyo nibyo mwene Data Branham yasobanuye mu gitabo cy'ibimenyetso, kandi ndashaka na none kongera kugira amagambo masoma ku rupapuro rwa 325. Haranditswe ngo Umwami ateranya intore ze hagati mu Bayuda, abakuye mu mfuruka enye z'isi. Yavuze iby'ibimenyetso bitandatu, ariko ntiyagira icyo ivuga ku kimenyetso cya karindwi. Mbese wowe nanjye turi iki? Mbese abagira icyo bavuga kuri iyo ngingo bo ni bande? Niba Umwami avuga hano mu buryo bwumvikana, cyangwa se niba mwene Data Branham avuze iby'Umwami ati ngo ku kimenyetso cya karindwi nta kintu yigeze ivuga, kandi turi mu mpapuro zihera za nyuma ku kimenyetso cya karindwi, none turi bande kugira ngo tube twarengera, ngo tube twarengera tugire icyo twongera ku magambo y'Imana? Kandi byanditswe ngo umuntu ugira icyo agabanya cyakagira icyo yongera urya munsi azasanga umugabane we nawo warakuweho. Ushaka kwishyira muri ako kaga nabikore ariko ntahari atanshyizemo. Nk'uko ya miryango ibiri yatekerezaga ikibwira muri yo iti byose bizatugendekera neza, maze bakajya inama ubwabo, ni nabyo twasomye mu gitabo cy'Abami n'Abami 12 ku murongo wa 28 ngo umwami yigira inama ubwe. Kuki se tutareka ngo Imana ngo abariyo itugira inama? Kuki tutagisha inama Imana? Mbese hanyuma yuko Imana imaze kutuvugisha, twaba tugikeneye kwigira inama ubwacu cyangwa kugisha abandi inama? Ku murongo wa 28 yanditse ngo umwami amaze kwigira inama arema ibishushanyo by'inyana bibiri mu izahabu, abwira abantu ati byabarushya kujya muzamuka mujya i Yerusalemu, ngo ntabwo bikeneye ko mujya kure ko mwagi Jeffersonville, mbese kujya kure byabamarira iki? Mwaguma hano twe twababwira ibirushijeho gusobanuka no kumvikana ibyo mutazigera mwumvira hariya twe tuzabibabwira. None murarushywa n'iki muzamuka? Kuki mukirushya? Ntabwo hariho umwe gusa, hariho babiri. Ariko ni ibishushanyo by'inyana mu gifaransa by'ibimasa. Ati dore Imana yajya bakuye mu gihugu cya Egiputa. Mwatekereza ngo ibyo ntabwo byadushyikira? Niko nabo batekereje. Nta muntu utabimenya nk'umuntu ugiye gushukwa, kandi aba yibwira yuko igihe Imana yari iri gutanga ubwenge yari yicaye mu ntebe z'imbere, akiyumva ko ari umunyabwenge kurusha abandi bose. Hari igihe tuba tugomba gusoma ibyanditswe twitonze rwose kugira ngo tumenye ngo Imana yakoresheje nde, yamukoresheje iki. Nabivuzeho ku cyumweru gishize, Izirike Horebu yahindutse umusozi w'Imana kubera ko Imana yamanukiye kuri uwo musozi kugira ngo ivugane na Mose. Inkoni y'umwungeri ya Mose, umushumba Mose yahindutse mu kiganza cye kubera ko Imana yari yamwihishuriye ikamuvugisha. N'ubwoko bwa Isirayeli bwahise wihinduka ubwoko bw'Imana kubera ko Imana yasezeranye, yagiranye isezerano na Isirayeli yose. Bakundwa, namwe niko bimeze ku bwanyu no ku bwanjye, niko bimeze ku bwacu twese. Ni mu gihe gusa tuzaba twahuye n'umwami gikuri koko, nibwo tuzafatwa nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, ni nabwo twabasha guhagarara imbere yayo nk'ubwoko bw'Imana. Imigani yera maso asa nk'aho ubaha Imana, impaka ndende ku ntumwa n'ubutumwa, ibyo ntawe byigeze binezeza, ntawe bizigera binezeza. Ntabwo tuzakurikira, dukwiriye buri umwe ku giti cye guhura n'umwami. Mbese abo bantu bose byabagendekeye gute? Ugutinya kubaha kwera kwarabuzuye kweturi inkweto zabo, maze Uwiteka abwira Mose nibyo ati aho uhagaze ni ahantu hera. Nuko rero turabwirwa hano ngo Imana yavuze iby'ibimenyetso bitandatu ariko icya karindwi ntiyagira icyo ikivugaho. Ku rupapuro rwa 324 haranditswe ngo ni nako bimeze ku bijyanye n'umugeni wo mu mahanga. Ni itsinda ry'intore ntabwo waryemeza gukora bene ibyo kubera ko batabyizera. Ibintu byose bidahuye bitajyanye na Bibiliya intore ntabwo zabasha kubyizera kuko batorewe ku ba guhinduka ijambo mugeni cyangwa mugeni w'ijambo, kandi uwo mugeni ategereje yuko ijambo ry'isezerano rivugwa ndetse akanategereza ko risohora. Hagati y'ibyo byombi habamo igihe dukwiriye kurekurira mu biganza by'Imana. Mu nkundire nongere nsome andi magambo make kugira ngo mbereke ibintu bimwe na bimwe ndi gutekereza, kandi nshaka kuvuga ku bwacu twese ibintu biri busobanuke cyangwa biri bwumvikane kandi bifite umumaro. Nshaka gusoma ku rupapuro rwa 330 mu kibwirizwa bitatu by'ibimenyetso birindwi. Niki noneho cyabaye? Bogejwe mu gihe cy'imibabaro iteye ubwoba. Niba Imana yuhagira abari bari baboneye bera ariko bakibagirwa gushyira amavuta matabaza yabo, niba Imana ibogesha imibabaro ikomeye, niba ari uko biri rero ni nako izabigenzereza iyi miryango, nayo izayoza mu gihe cy'imibabaro kubera ko uko kozwa ubwabyo ari urubanza. Murabona imaze koza Isirayeli cyakweza Isirayeli bari babapfapfa basohokana imyambaro yera, mbega uburyo bitunganye rwose, mbega uko bihebuje. Ku bwanjye nawe abategereje kuzamurwa hari ibi ntabwo bifite umumaro ubungubu, ariko mutima ukundwa simbyifuriza ubwanjye kandi simbyifuriza uwo ari we wese, ariko biramutse bigeze aho babandi bamenye ukuri babyawe n'Imana bakaba ari abari bakaba bategereje kuza k'umwami, ariko ku munsi wo kugaruka k'umwami tugasangwa tudafite amavuta ahagije mu matabaza yacu, tukaba muri twe tudafite imbaraga z'ubugingo maze ntitube mu bazazamurwa. Bibaye ko mureke mbabwire uyu munsi icyo cyaba ari ikimwaro, ari igisebo gikomeye cyane cyangwa se gukorwa n'isoni, kumirwa gukomeye kwako kanya. Ariko ntabwo aba ari iherezo, ntabwo tuba turi mu mugeni gusa, ariko mbere yuko ubwami bw'imyaka igihumbi butangira, icyo gihe abo bantu Imana niyo izabashyira aho igomba ishaka kubashyira. Mureke nshobora kubabwira mu buryo bwumvikana mu byanditswe byera, kandi muzi yuko mwene Data Branham nawe yabyigishije mu buryo bwumvikana rwose mu byahishuye igice cya karindwi aho ku murongo wa cyenda, ariko wenda kugira ngo binumvikane neza ndi busome gusa imirongo ibiri iheruka. Murongo wa 16 ngo
n'auront plus de chaleur.
Ntibazongera
ku verset 17. Car l'agneau qui est là au
kugira inyota ntibazongera kugira inzara ngo kuko umwana w'intama azaba iyobora ku masoko
de leurs yeux.
Ku isoko y'ubugingo kandi Imana izabahanagura amarira. Ushobora kwisomera ubwanyu muri Yesaya 45 na Yesaya 25 mwasanga yuko ibyo bivuga ku ngoma y'imyaka y'igihumbi. Ikindi nashaka gusoma ni gihamya ni ku murongo wa 15 ngo nicyo gituma bari imbere intebe y'Imana bayikorera amanywa na nijoro mu rusengero rwayo kandi uwicaye ku ntebe azatura hejuru yabo. Uyu murongo w'ibyanditswe niba uvuga ku by'igihe wenda ijambo rikoreshwa si iryo ngiryo neza ariko niba havuga ko urubanza rwa nyuma ruzaba akavuga n'ibizakurikira hano byakaba bigaragara ko hatavugwa amanywa nijoro bibaye ari igihe cya nyuma y'imyaka igihumbi kuko ingoma y'igihumbi nishira ibihe bizaba birangiye habeho iteka ryose ntihazongera kubaho ngo none ngo habeho n'ejo ibyo ntibizabaho ariko ahaho hano haracyavuga amanywa nijoro. Ndasubiramo umurongo 15 kuwusoma ibyahishuye igice cya 7 nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Noneho reka dukomeze gusoma aho twasomaga kandi niringiye ko nta muntu uza kubisobanura nk'ikimenyetso cyo kutizera ariko hazabaho abantu benshi batazaboneka ku munsi w'izamurwa. Rero aba ari wowe jyewe cyangwa undi wese asigaye inyuma mumenye mute nubwo ntabonetse mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama ubu ngubu nkaba ngomba guca mu mibabaro no gutotezwa gukomeye hamwe na ya miryango 12 y'Isirayeli 144 uko byagenda kose ndagumya kuba uwizerwa mu byaba byose hanyuma nzabana n'umwami. Ku bwanjye ndashaka kuvuga ku bwacu twese ibyo bigomba kuba ihumure. Ahari nari nkwiriye kuvuga aya magambo kugeza ejo hashize n'uyu munsi nashidikanyaga kuvuga ibingibi gutya nk'uko mwene data Branham abivuga ashingiye mu byahishuwe igice cya 7 ariko ibi ijana ku ijana biruzuzanya muri ibyo byose ku buryo bidakeneye rwose ko umuntu abishidikanyaho. Mwundire nkomeze nsome ku rupapuro rwa 330 uhereye ku murongo wa 4 uturuka hasi reka tujye mu byahishuwe igice cya 8 ku murongo wa 1 tugomba kwibuka yuko ikimenyetso cya 7 kivuga iby'iherezo ry'ibihe cyangwa iby'imperuka y'ibihe. Ni ukuri nibyo ibintu byanditswe mu kimenyetso cya 7 ari byo biheruka cyangwa bifatanyije ikimenyetso umugambi w'agakiza nibyo biheruka umugambi w'agakiza ibyo bivuga imperuka ya byose ni imperuka y'isi yababajwe ni iherezo ni meruka y'ibyaremwe bibabara, ni meruka ya byose, ni meruka y'impanda, ni meruka ni herezo ry'ibikombe, herezo ry'inzabijya z'umujinya. Bibiliya ubwayo ivuga yuko ari iherezo, ari imeruka y'ibihe. Rero hano hari kuvugwa iby'ikimenyetso cya karindwi, nk'uko biri mu byahishuwe igice cya munani ku murongo wa mbere, nk'uko hano ku itangiriro bivugwa. Maze turakomeza dusome mu byahishuwe igice cya cumi ku murongo wa mbere ukagera ku wa karindwi. Ibihe biba birangiye, maze marayika akavuga ati ntihazongera kubaho ibihe ukundi, cyangwa se nta gihe gisigaye mu gihe icyo kintu gikomeye kizaba ku iherezo ry'ikimenyetso cya karindwi. Igihe kiba birangiye, tugomba kubaha Imana mu byo yavuze, kandi iyo ari igice cy'igihe runaka, iyo hari ibintu runaka bivuzwe, mbese twebwe twaba turi ibande kugira ngo tuvuge tuti Mana kubera iki ibi wabikoze kuriya? Oya, twubaha Imana muri gahunda yayo, muri mu miterere yayo, muri kamere yayo, mu jambo ryayo, ndetse by'umwihariko tumaze kumva yuko ibyo ivuze iba ibitekereza, ndetse igitekereza nibyo ivuga, kandi ko ijambo ryayo nta cyongerwa kuri ryo. Ejo hashize nakurikiye kasete imwe, imisatsi no kudafite umusatsi ku mutwe, utagifite umusatsi ku mutwe, imisatsi yahagarara. Ahangaha nyine data ashingiye ku ijambo ryo rya Petero, inyenyeri zirabagirana, arabihuza, hanyuma akabwira abumva, akabaza abumva ati iyo inyenyeri zirasa cyangwa zimurika bimaze iki? Umumaro wabyo ni uwuhe? Barasubiza bati aba ari kugira ngo zimurike mu ijoro. Hanyuma bose barikiriza bati amen. Arangije arakomeza ati mbese mu kiganza mu gihe cy'itorero ntihari inyenyeri zirindwi? Bose barasubiza bati yego. Arangije aravuga ati igihe izo nyenyeri zirindwi cyangwa se izo ntumwa zirindwi zirangije umurimo wazo, byagenze bite? Bati inyuma yaho izuba ryararashe. Bose barikiriza bati amen. Arangije aravuga ati murebe, iyo izuba rirashe hari inyenyeri mwa mukibona? Bati oya, nta nyenyeri twongera kubona, tubona gusa izuba. Rero abantu baratwikiriwe cyane ku buryo
et on pourrait prendre
wumvise
l'épée de l'esprit,
wakwifuje kujya hariya ugafata inkota y'ijambo ry'Imana, ryo jambo ry'Imana
que le Seigneur,
ugashobora kumvisha abantu yuko nubwo ariko mu ijoro ijwi riravuga ngo mukanguke, mu gihe rikanguka dore usanganire umwami, dore araje. Byahishuwe kabiri makumyabiri n'umunani. Rero ntabwo wakwifuza ibintu igice bitaragera, ariko abantu barumva, hanyuma bakababwira ngo ubutumwa gara ise hashize igihe kirekire, haje igihe kindi gihe abantu badashikamye mu ijambo ry'Imana, mu butumwa bw'Imana, wababwira ibibonetse byose umunsi, n'abantu batigeze biga bashobora kuvuga icyongereza, noneho abandi bakicara hariya nta gusigwa ibintu, bakabikora mu mwanya wabyo, maze abantu bose bika batera igishyika ibintu byose abantu bakavuga bati hari ibibwirizwa muri data Branham atarasobanura kugira ngo bumve ari ibintu bihambaye mana nyirijuru ya yindi ihinguranya uburiganya bwose ireba imitima abo bantu bose izabitura ibihwanye n'ibyabo abafata ibyabo gite bakabivanga n'umurimo w'Imana muri iki gihe mu myaka 15 ishize bose ntibari ababwiriza none uyu munsi babaye ababwiriza bakomeye
l'intervalle ils ne l'ont encore dit à personne
ariko ibyabaye hagatama aho ngaho ntawe babibwira hano haranditswe ngo nta ndirimbo z'abamarayika nta umurimo wari kubera ku gicaniro ndashaka gushimangira iyi ngingo igihe ikimenyetso cya karindwi cyabumburwaga garagara ntabwo habaye indirimbo z'abamarayika nta murimo wakorwa ku gicaniro nta kintu kimwe cyabaye musome byahishuye igice cy'8 murebe ibyanditswe ku murongo wa mbere ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya karindwi mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha murongo wa kabiri mbona abamarayika barindwi bahora bahagaze imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu ahabwa imibavu myinshi kuvuga uwo yaraje ahagarara imbere y'igicaniro ahabwa icyotero cyacuzwe mu izahabu ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe y'Imana umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera murongo wa gatanu nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umuriro wo ku gicaniro akijugunya mu isi hakurikiraho amajwi avuga nk'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi murongo wa gatandatu nuko ba bamarayika barindwi bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza mbega uburyo ibi byuzuzanya byumvikana mu buryo buhebuje igihe gishize amasengesho y'abera yose ahurizwa hamwe mu cyotero maze agasukwa ku gicaniro imbere y'intebe y'ubwami y'Imana nyuma yaho ya ntebe y'ubuntu nibwo ihinduka intebe y'urubanza maze hakahinda inkuba hakaba n'igishyitsi maze hagasukwa hakajugunywa umuriro hano mu isi ibyo ntabwo ari uyu munsi ndabinginze uyu munsi turacyashobora guhagarara imbere y'umwami kandi mwese muri iki kibwirizwa ndatekereza cyarasohotse ntabwo nibuka umutwe muri icyo kibwirizwa ndatekereza ari nko mu kwezi kwa 11 muri 65 mwene data Branham ahamagara abantu ku gicaniro imbere akamara iminota nka 15 ahamagara abantu ngo baze imbere abingingira kwakira ubuntu none hariho bene data bavuga n'ijwi rirenga bakavuga bati igihe cy'ubuntu cyarangiranye no kubumburwa kw'ibimenyetso kandi bene data Branham akibwira abantu kwakira ubuntu muri 35 iminota nka 15-20 nyuma y'ikibwirizwa urupapuro rumwe ku rundi uko niko twasobanuye icyo kibwirizwa mbese abantu batahawe uburenganzira n'Imana bwo gufata ijambo ry'Imana hagati y'ubwoko bw'Imana bibwira ko ari abigisha b'ibyanditswe. Hariho umurongo batazi bose, ni wa wundi uzabashinja bose. Ni ukuvuga hahandi Minedata Branham yavuze ati nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gufata ijambo ry'Imana mu maboko ye, mu biganza bye, ngo aribwirize atarigeze ahura nka Mose, Imana nka Mose, ngo abe yarumvise ijwi ryayo. Nta n'umwe, wenda nta muntu wigeze basomera ibyo. Ibyo birinda kubisoma, basoma ibindi byose usibye icyo. Hano twasomye mu buryo bwumvikana rwose ibizaba mu bihe. Imana ntabwo yadusize mu kutamenya, ahubwo yaduhishuriye ijambo ryayo n'ubushake bwayo. Kandi niba hari umuntu utekereza ko tuvuga ku bwacu ukunde ko tukubwira nyine mukundwa, siko bimeze. Mbese sinari kuba nararetse kubwiriza hashize igihe kirekire, sinari kuba narabiretse mbikunze. Mbese mutekereza yuko umuntu uzi inshingano ze imbere y'Imana we yarwanira gukora umurimo w'abavugabutumwa? Mbese Yakobo ntavuga ati twebwe abigisha tuzacirwa urubanza rurusha urw'abandi gukomera? Ngo kandi he kugira umuntu wese wihutira kuba umwigisha, ushaka kuba umwigisha? Uyu munsi umuntu wese ashobora kwigisha ibintu byinjira mu bwenge bwe gusa, ariko byanditswe ngo bose bazigishwa n'Imana. Gatandatu hariyo umurimo wo ku gicaniro cyangwa indirimbo z'abamarayika, nta kindi cyari kiri kuba mu ijuru. Habayeho ituze nko mu gihe cy'igice cy'isaha, iteraniro ryose ryo mu ijuru, mu gihe ikimenyetso cya kandi cyabumburwaga, iteraniro ryose ryo mu ijuru ryaratuje muri icyo gihe cy'igice cy'isaha, igihe ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi bwamenwaga bwashyirwaga abona mu gitabo cy'ubucunguzi. Hari igihe tugomba no kujya dushimangira iyo ngingo, kubera ko abantu ntabwo bumva ko ibintu biri mu nzagihe cyangwa ibintu bizaba nabyo byanditswe bikandikwa nk'aho byamaze kuba. Niko bimeze muri Bibiliya hose. Nk'urugero muri Yesaya 53:5 naho byanditswe nk'aho byarangiye, ati ngo nyamara yashenjaguriwe ibicumuro byacu, yakubitiwe ibyaha byacu, igihano kiduhesha amahoro cyashyizwe kuri we, kandi imibyimba ye niyo yadukirishije. Ubuhanuzi bwa Bibiliya bwose buvugwa nk'aho bwamaze gusohora, bwarangiye, kuko ku Mana byose byamaze gufatirwa umwanzuro, kandi ntibikuka nk'uko yabivuze niko bizagenda. Uko niko abantu bemera gushukwa n'urwandiko, bakavuga ati ngo umva ngo hano haravuga ngo igihe ikimenyetso cya karindwi cyamenwaga. Ni ukuvuga rero ko byarangiye, byamaze kumenwa. Muzi ibyari byo mu byahishe igice cya 8, hano haranditswe ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso. Ni ukuvuga cyari cyamaze kubumburwa cyangwa cyita cyakabumbe, ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya karindwi. Mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Rero ibyo ubifashe nk'uko abanyabwenge b'icyo gihe n'abafilozofe bo mu butumwa uko babifata, umwanzuro twafata hano ni ukuvuga igihe Yohana yari kwandika ari ku kirwa cy'Patimo yabyandikaga, ibi byaramaze kuba, byararangiye, si ibyo?
La folie divine
rero ubupfu bw'Imana buraruta cyane ubwenge bw'abantu. Abakorino ba mbere 1:25 nibyo Paul yandikiye Abakorino. Mbese ubwenge bw'Imana bwo bumeze bute? Dukwiriye kumenya yuko ubwenge bwacu ari ubusazi, ari ubupfu rwose ku Mana. Dongera bisome ibishuro ingingo dukwiriye kwishimangira cyane, kuko hari ibibi bikomeye biri gukorwa ahantu hose.
Apocalypse 8 verset 1
Daishuwe umunani igice cya umurongo wa mbere, umwana w'intama amennye ikimenyetso cya karindwi mu ijuru, habaho ituze rimara nk'igice cy'isaha. Dongera shimangira iki kintu ushingiye ku ruyu murongo. Ibi bivugwa nk'aho byari byamaze kuba. Umwana w'intama yenze ikimenyetso cya karindwi arakimena, maze habaho ituze n'igice cy'isaha. Kuvuga ibyo byararangiye. None hanyuma y'imyaka hafi 2000 umuntu w'Imana mukundwa muri Abrahamu abwirwa ngo uje hariya mu misozi ndi buvugane nawe, maze aho abwirwa ngo usubire mu burasirazuba, kuko igihe cyo kumena ibimenyetso kigeze. Ntabwo dukeneye inyuguti gusa, dukeneye guhishurirwa kuva ku Mana, kandi igihe cyose bijyanirana n'ijambo ry'Imana. Igihe ubusobanuro bwose n'ababwizeye ubwo bizaba tagihari, icyo gihe ijambo ry'Imana ryo n'abaryizeye bo bazabaho iteka ryose. Nicyo gituma twizera yuko itorero umugeni azaba ari itorero ari umugeni ijambo. None niba dushaka kuba umugeni ijambo, twebwe twazana ubusobanuro bwacu bwite gute? Bishoboka? Mbese murabona itandukaniro? Umuntu ushaka kuba umugeni ijambo ntabwo ashobora gusobanura ubwe, yumva ijambo akaryakira akiyegurira Imana kugira ngo iryo jambo rishyirwe mu bikorwa ribashe gusohora. Noneho hari ikindi kintu nshaka kubasomera, soma mu kibwirizwa ati
l'agitation et aux choses
yewe si ni esinemera gutwarwa nibyo na bene ibyo guhinda umushyitsi nibitekerezo by'abantu biroto by'abantu.
Il trouvait dommage de suivre
we nk'umuhanuzi Imana aravuga ati yabonaga rwose hari ibintu bibabaje kuba wakwiyegurira, wakomera gutwarwa n'ibitekerezo by'abantu. Nabyo Petero avuga ati ntabwo twakurikiye imigani yahimbwe n'ubwenge, imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu ubwo twabwiriraga iby'Umwami wa Yesu Kristo. Mbese nimubona ibyo ngibyo muri Petero wa mbere 1:16 ku bijyanye no kugaruka k'umwami, ubwo abantu bose bashaka kuzaba bahari ubwo umwami azaza, ibyo bituma bashobora gukora ubucuruzi bukomeye cyangwa se ibintu bikomeye cyane kuri bashingiye kuri ibyo. Bakundwa, twizera icyo ibyanditswe bivuga, nta kindi twemera. Ndakomeza nsome nk'uko ari ukuri ko uyu mugoroba mpagaze hano kuri uru ruhimbi, ni nako nahawe guhishurirwa kw'ibyo bintu mu buryo butatu. Imana ibimfashije, ndashaka kubabwira kuri iyi ngingo. Ibyo guhinda kurindwi kw'inkuba kwavuze ntabwo yemerewe kubyandika. Ubwiru buri kuri izo kuri uko guhinda kurindwi kw'inkuba kwavuze gukurikirana. Kubera iki? Mureke bibereke. Ubwo ni ubwiru butazwi n'umuntu uwo ari we wese, nta muntu ubuzi. Yohana yabujijwe kwandika kuri ibyo, ndetse anabuzwa no kuba hari akamenyetso na gato kajyanye n'ibyo yavuga. Kubera iki? Kwari ukugira ngo he kugira ikintu na kimwe cyakorwa mu ijuru cyahishura ubwo bwiru. Mbese noneho murabibona, niba ubwo bwiru bukomeye butyo bwari bukwiriye kuvugwa kuko buzasohora, ibyo bizasohora bizaba, ariko ntabwo bizabwirizwaho. Mbese mu gihe cyo kubambwa kwa Yesu Kristo byari byarigeze bibwirizwa yuko izuba rizijema. Mbese hari harabwirijwe ko hazabaho guhinda kw'inkuba, ibitare bigasaduka, umwenda ugeze ahera ugatabuka, abapfuye bakazuka, maze benshi bakabonekera mu murwa wera. Mbese ibyo byose bari barabibwirijeho, ibyo byabayeho mu gihe cy'Imana bihuye n'ubushake bw'Imana. Bakundwa, icyo Imana yahishuye dushobora kukivuga mu mudendezo wose, ariko ibindi byose tukabireka. Murabizi, sinzi niba ibyo byinjira mu mugambi wawe, ariko mu mugambi w'Imana ibi biteguwe neza, kandi nshaka kuvuga nti ibyo bihuye neza rwose no kubyo njyewe nishimira. Mutekereze, yaba twese tuzi byose, ibintu byose tukaba tubizi, mbese igishyika cyaba kirihe, gutegereza kwaba kurihe, ibintu byose byaba byumye rwose bishoboka byose. Oya, ku iherezo nibwo Imana izihishurira ubwoko bwayo. Mbese ibyiza ibihebuje ntibiri inyuma, ntibizagaragara ku iherezo, abantu batabigiyeho impaka, batabitonganiye, batashinze amatsinda mashya kubera ko umwe yabivuze bimeze bityo, undi bimeze kuriya, bombi kandi bishuka kubera ko batabizi na gato, kuko Imana itigeze ibihishura. Rero tuguma mu ijambo kandi tukaguma ku ijambo. Kubera iki se umwami Yesu yavuze muri Yohani 10:15 ati nimuguma mu magambo yanjye nanjye nkaguma muri mwe? Ntabwo ari mu busobanuro, ahubwo ni mu ijambo. Kandi ndatekereza yuko twese byatugirira umumaro kuguma mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi byagaragara nk'aho umuntu abashije kubara cyangwa gutekereza cyane akavuga ati ibi byose ibi na biriya bizasohora, ariko igihe cy'Imana kiraje, bamwe bazatungurwa abandi bazamwara. Kandi uko byagenda kose ngenda ashaka kuzaba mu bazatungurwa, kandi uko byagenda kose nifuza kuba mu bazatungurwa. Imana iracyatubikiye byinshi byo kudutunguza. Icy'ingenzi ni uko tubasha kwihangana, ntiturengere ibyanditswe. Hepfo arakomeza akavuga ati ngo kuki noneho ibyo byagizwe ibanga, byashwe ibanga? Uko biri kose ibyo ntabwo bitureba, ariko Satani aramutse abimenya yateza ibibazo ashingiye kuri ibyo. Satani ashobora kwigana impano z'uburyo bwose, ariko ibi ntabwo agomba kubimenya. Ndizera ko ibi muri mu byumva. Kuri iyo ngingo nta n'icyanditswe kuri byo no mu ijambo, ni ubwiru bwuzuye rwose. Imana tuyiharira ibyayo ibiyibikiwe, noneho tukanayishimira ibyo yaduhishuriye. Kandi tubona yuko tubona aho ibyo ubwosanire bwite bw'abantu, tubona aho buganisha n'intego yabwo, aba ari ukugira ngo abantu bikururire abandi nyuma yabo. Ibyo rwose tubikeneye. Dufite inshingano zimwe, kimwe n'izo abana abakozi b'Imana bose bari bafite, nizo gukururira ubwoko bw'Imana kwita ku Mana n'ijambo ryayo. Yohana Umubatiza yazanywe no guhamiriza Umwami Yesu Kristo. Nashoboraga kuvuga ati uwo umugeni asanga niwe mukwe, Yohana 3:29, kandi we yari inshuti y'umukwe, yumvaga ijwi ry'umunezero ry'umugeni. Pawulo n'abandi bantu b'Imana bose nabo bakoze batyo mu gihe cyabo. Umugeni intore bamukururiye kwita ku mukwe, kuwabatoranije. Dore umwana w'intama ukura ibyaha dore mu isi. Yohana 1:29. Ibyo nibyo mwene data Branham yashatse gukora byonyine,
ramener à Jésus-Christ, à toute la révélation de Jésus-Christ et à toute sa parole.
Yatugaruye kuri Yesu Kristo no kuguhishurirwa kwe n'ijambo rye ryose. Hahirwa umuntu
malédiction
d'aller usobanukirwa yuko uzi yuko kujya kurengera ibyanditswe ari umuvumo no kugira icyo yongera ku isezerano ryakomejwe ryanditswe byera. Ya miryango ibiri nk'uko twabisomye, umuryango wa Dani na Efurayimu yakuwe mu bwoko bwa Isirayeli mu gihe cyo gusohoka, bari bahari mu gihe cyo kwinjira. Ubu byashuwe igice cya 7 ntibakirimo. Bakundwa, igihe ubwoko bwa Isirayeli bwasohokaga muri Egiputa, abantu benshi batari muri bo, batari ababo, bajyanye nabo maze bateza ibibazo mu gihe
cy'urugendo.
Ariko musomye mu gitabo cya Nehemiya n'icya Ezra, mwahabonamo ukuri gukomeye kw'ibanze. Ibyabaye ku bagarutse bava mu bunyage i Babuloni, murabizi, muzi yuko aho ngaho naho haje uruvange, hariho abaje bivanze. Nuko bafashe ibyanditswe barabibasomera, babwira abantu aya magambo, kuko abantu batari aho mu bwoko w'Imana bazanye nabo. Byasabye ko buri wese agaragaza inyandiko y'amavuko ye, kandi utarabikoraga ntiyashoboraga kurya ku byerekeranye. Yasomera muri Nehemiya 7:64, Nehemiya 7:64, ngo abo bashaka inyandiko y'amavuko ntibayibona. Ku bw'ibyo bacibwa mu butambyi, bafatwa ko bataboneye. Noneho ku 35, umutirishata umutware ababwira yuko batarya ku bintu byejejwe cyane kugeza ubwo hazaboneka umutambyi ufite Urimu na Tumimu, bakaba bayigisha inama.
L'oracle du Turim et du Tumim.
Bakabavugisha Urimu na Tumimu. Ibyo byari iki? Benshi baragarutse, ariko abashoboraga kugaragaza yuko bari mu bwoko ntibashobora kurya kuri ibi. Bene bashiki banjye,
d'une des prophéties les plus puissantes et importantes.
Uyu numwe mu mirongo ikomeye cyane y'imbaraga mu byanditswe byera byose. Byashoboka ko hariho benshi bitabye umuhamagaro wo gusohoka, bagasohoka i Babuloni. Ariko noneho ubu ngubu tukwiriye kugaragaza niba twaravutse ubwa kabiri, tubyawe n'imbuto y'Imana itabora, kandi tukagaragaza ko nta kindi twakira kitari imbuto nzima ijambo ry'Imana. Aho niho ikibazo gishingiye. Icyazana Imana ikabidufungurira, ikabihindura mu mutima wacu ku Mwuka Wera, wa wundi wabijyana umwuka w'Imana byukuri wabijyana Imana koko uwo imbuto y'Imana iguma muri we kandi ntashobora gukora icyaha Yohana wa mbere 3:9 ntashobora bikuvuga ntashobora kurwanya ijambo ry'Imana cyangwa ngo arishidikanyeho ngo abe anafite ijambo ry'Imana muri we byombi ni bya bicyarimwe nishoboka rero Imana ifite abarokotse yarabahamagaye none ubu twese duteraniye imbere nta muntu ugomba gucika intege nta muntu ugomba guta ibyiringiro buri mwese agomba kuvuga ati mwami numvise ijwi rihamagara na menya yuko ngomba gusohoka i Babuloni none naje naraje ariko
semence parole pure et vient avec
shira muri nge imbuto yawe iboneye uzane n'umwuka wera iyo mbuto y'Imana nakiye mutima wanje ureme muri nge ubugingo bushya buva ku Mana
pour une espérance vivante
imbya ubiga kabiri kubyiringiro bizima icyo gihe ubusobanuro bwite bwose burarangira maze tugahagarara imbere y'Imana n'ijambo ryayo gusa wa wundi umuntu wese akaba ari uruvange mu buryo bw'umwuka uwo niwe wemera ivange z'uburyo bwose ni nkaho byaba byaracuzwe ku bwabo bantu aricyo kibabeshejo ariko wa wundi wabyawe n'Imana ijambo rya n'umwuka wayo ijambo ry'Imana ryose naryo riba rimeze nkaho ryakorewewe ariwe ryakorewe gushimwa guhimbazwa n'icyubahiro bibe iby'Imana yacu haleluya ndanezerewe kubera ko Imana ibera amaso ijambo ryayo n'ubwoko bwayo kandi kubwo ijambo ryayo habaho gukebwa gukomeye maze ibidakene mu mutima wacu ibinyita by'umutima wacu bigakebwa maze ijambo ry'umwami rigashobora kwinjira we kwigisha inama wowe ubwawe nkuko urya mwami twasomye inkuru ze bimeze mu bami ba mbere 12 reka Imana bari kugira inama umwami wacu aravuga ati ndakugira inama byahishuwe 3:18 kandi iyo nama iva ku Mana turashaka kuyemera mbese muri twese ntihazamukamo icyifuzo gikomeye ngo Mana
selon l'intelligence
ntabwo
mais fais-moi recevoir
et vivre kwizera bihuye n'ubwenge bwanjye gusa ahubwo mpa kubona mu mutima wanjye ibyo wowe wageneye ubwoko bwawe muri iki gihe mbese icyo si cyo cyifuzo gikomeye cyo mu mutima wacu dutegereje yuko asohoza ibyo yasezeranye byose izina rye rihebuje ryera rihimbazwe
amen
Amen.